imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese. Abatwumva aho mayerereye hose ku isi, uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga tubagezaho buri munsi saa 10 kugeza saa 11 ku isaha ya Kigali n'I Bujumbura. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'ijwi rya Amerika nongera mbaha ikaze hano muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uko nabibabwiye hari na Saida na Cornelius na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu. Mu kanya rero turabaha ijambo uyu munsi kuko nabibabwiye radio yanyu irabaha umwanya musangira amakuru yaho iwanyu aho mutuye aho mugenda cyangwa se aho mukora. Mube hafi rero muganire mwungurane inama n'ibitekerezo. Uyu munsi nta mutumirwa ni umwanya wanyu nkuko twabemereye ko tuzajya tubaha ijambo mu kiganiro muri Isanga uko bizajya bidukundira. Muduhe rero nomero zanyu abatari bazi duha nkuko bisanzwe tuze kubahamagara. Mbibutse na nomero yacu ya WhatsApp mwakwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 202-355-473. Subiremo akamenyetso ko guteranya 1-202-355-473. Mwakoze rero kuba mwaduhaye inomero zanyu ubwo ahasigaye mube hafi kugira ngo ibintu bigende neza kuko iyo tubahamagaye tukababura mwigiriye mu bindi ahangaha havukamo ikibazo. Reka rero twakire abambere mu bakunzi b'ijwi rya Amerika batwandikiye duhereye muri Congo. Kade Burundi uranyumva?
Ndikukumva murakoze.
Yego urakoze cyane nawe ni Burundi?
Burundi.
Yego wanza nari nibeshye ku izina. Yego kade mwiriwe neza saho ngaho muri Congo uherereye ahagana hehe neza neza?
Ubu ngubu mperereye mu teritwari ya Fiji ahantu hitwa Misisi muri Congo.
Yego muri Congo rero amakuru dufitiye ni ayahe? Hari havuga imirwano itari yahagarara mwebwe aho ngaho bimeze gute aho ngaho muri teritwari ya Fiji?
Ubuka mu mangi y'arugura ya Congo Rutshuru ariko ubu ngubu ufize urimo ukorera nkora mu birombe bya mabuye y'agaciro. Aha turi bo umuntu yavuga ko wenda hameze neza kuko tutandukanye intambara ziri iwacu mu rugo Rutshuru na Masisi. Ariko na hano turi naho ntawavuga ko ari umutekano gukwiye kuko naho hayoborwa na za grupu arume ndetse n'abasirikare ngo byose kumva ko ari uruvange vange ruriho ku isi yacu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Utwandikira rero hari amakuru yenda by'umwihariko wifuzaga gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nagira ngo nkwijambo nubwo nari impereye kuri icyo cy'umutekano.
Okay. Bo tekereza muri make iki gihugu cyacu twe hano muri Congo. Tubayeho mu buzima bubi cyane bitewe n'intambara kuva nkivuka nkanje ubu ngubu mfite imyaka igera mu 40 ariko kuva nkivuka kugeza ubu nasanze hari nzi nta mutekano nzi kubaho ku isi. Twavutse muri ibihe by'intambara tukomeje kubaho mu ntambara kugeza ubu ngubu. Nanone mbonje icyo nari nshaka kugira ngo nifurize abakongomani bacu cyangwa wenda abantu bari hanze badufashe. Icya mbere ni ukugira ngo twe muri Congo mushake umuti w'ikibazo kuri twe twifashijwemo n'ubutegetsi bwacu. Icya kabiri abo kudufasha wenda baza bagomba kuza kugufasha bari gusanga ko ufite aho uri gutangirira kugira ngo bagufashe, naho utafite hantu uratangirira hose uzaza kugufasha ntaho yabona aho kunyuza kugira ngo bagufashe. Icyo kibazo dufite mu gihugu cyacu hano muri Congo yacu.
Uti tubanze twifashe hanyuma baza kudufasha babone aho bahera.
Okay.
Ubona se abayobozi nyine barimo kubishyiramo ingufu kugira ngo mubashe kubona mubashe kwifasha nyine noneho nuza kumunganira abona wahera?
Manje kubashimira kuko izo bwa mbere na dirijambo kuri radio. Ikibazo dufite muri iki gihugu cyacu kugeza ubu twe turi kubabara ntacyo bibwiye abayobozi, kuko abayobozi bacu buri muntu wese umushahara we yarabonaga aragufite ingwa ari kubona. Ushatse kujya mu mahanga kutembera aragenda akatembera nta kibazo. Abana babo bari ku mashuri mu maziko ndetse no hanze y'igihugu abariho nabi. None ibyo ngibyo twe turi hasi ndetse muri ya teritwari ziri inyuma tubonaga ko basa n'abantu bamaze kudita batagihangayitse n'ibyo turimo. Nicyo kibazo dufite kuko kugeza ubu ikibazo kuva gitangira kugeza aya masaha bose barabizi, bari kubireba, bari kubyumva, ariko kuba ko ntacyo kibafasheho bakabona kubyumvisha amatwi no kubireresha amaso. Nicyo kibazo kiri aho ngaho. Ni ukuvuga ko dusa n'imfubyi ziterewe aho naho kuvuga ngo dufite abayobozi barahari ariko abayobozi ku izina, ariko kuvuga ko ari ababyeyi bafasha ntacyo mbona nge bariho bafasha.
Mbere yuko nkurekura wavuze ko ukora mu mabuye y'agaciro mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mubasha gukora aho ngaho mubonaho mu byo mucukuye mubonaho mu bijyana byo byifashe gute?
Aha ngaha turi turacukura ariko uko bimeze wamaze na wumvishe mbere uko nakubwiye uko turi gukora tusa n'abahagarikiwe n'imitwe itwaye intwaro. Ubwo noneho kuhaba tukahaba ku bushake bw'abahari, noneho tukagendera ku mategeko hari. Ubona amaramuko kugira ngo ubone amaramuko ukemera gukora bagusabye n'ibiriho byose naho kugurisha kwishaka ku biciro byo bashaka ku biciro byo abashaka kugura bashaka, kuko twe ntabwo tugenda ku mategeko kuvuga ngo hari amategeko y'ibiciro ibi ngibi cyangwa hisi oya. Twe turakora ubwo abakunda bakaza ibyo bashaka tukagendera ku biciro.
Yego, nuko nta kundi ubwo nuko bihagaze. Urakoze kudusangiza kuri aya makuru. Ubwo tuzakomeza rero tubahe ijambo. Uvuze ko ari ubwa mbere waruvugiye kuri radio, ariko tuzakomeza akabazo gatoya ka nyuma. Aya makuru arimo kuvugwa muri aka kanya ajyanye n'ubutumwa umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yashyize ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, avuga ko hari amafoto yafashwe yerekana ingabo z'u Rwanda zijya muri Congo mu bice bya Tongo na Rutshuru. Hari ayo mufite?
Icyo kibazo cyo kimaze igihe gari kuvuga ko u Rwanda kitera Kongo byaba ari bwa mbere cyangwa byo byaba bwa kabiri kuva mu 1906 n'ibintu amahanga yose gazi kabari kuvuga ko ari ibintu by'ibanga birazwi imyaka myinshi cyane ibintu bihaba ariko kugira ngo ibyo bintu bihabe tumaze tugeza ni kuti baba bamaze igihe hari abasore bitwa b'abazanendo bari kurwana na Eventura noneho baza kurwana guverinoma yo ikasigara inyuma irikoresha amaso na Eventura nacyo tumva ko ayo makuru arahari u Rwanda rurahari ruri kubafasha kugira ngo kuko hari ibindi abo bafite abanyarwanda buri gihe bahora barira ngo guverinoma Eventura iri gufashwa n'u Rwanda ibyo turabizi kandi biri kugaragara
twibutse abatwumva ko nyine leta y'u Rwanda leta ya Kongo koko yakomeje kurega u Rwanda kuba rufasha umutwe wa mama 23 ariko nanone twibutsa ko leta y'u Rwanda nayo yakomeje kugenda ibihakana ubwo wasoza igitekerezo cyabo hanyuma ubundi tukakureka ugakomeza ibyo wari wibereyemo
n'ikintu murakoze ibyo bintu birahari ntabwo ari kuvuga ko ari ibinyoma bose barahari kandi bose bari kubyiga niko u Rwanda rero Kongo na Kongo ari kuri Rwanda ariko bari baregana iby'ukuri ntabwo ari iby'ibinyoma uretse ko amahanga ibyo navuze amahanga agapfa kubirebera gusa ndetse na Repubulika yacu kuva ibereye mu biza byabo bakaturebera hasi twe turaho ngaho nk'abaturage ni ibintu biri kugaragara kandi bihari
murakoze kuba muduha amakuru yimvaho aho muherereye nimwe mwamubibona twebwe se radio ijwi rya Amerika ibivuze ni mwe muhibereye muzi ibyo mubayemo ndagushimiye cyane rero Kade Burindi urakoze
asante namwe murakoze n'abongere
mugisha yego yego namwe twakire na Isaac Amine uranyumva
ndahari
yego yego wowe urahagana hehe
wewe nange ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ndi muri teritwari ya Masisi ubu ngubu yongeye kugarukamo umutekano mukeya ku kibazo tugomeze kugira tujyanye na M23
ubu M23 niyo irimo kuhagenzura
ndo ubu no M23 ihagaze mu mujyi wa Gicanga irebye ahagana ku kuhu nishe abantu abaturage batatu ibaziza ngo bombe bafatanyaga n'uwo mutwe w'uzalendo ariko ukareba ugasanga icyo kibisaba leta yasa ko yabisha ikabikiza uwo mwandi kuko urebye abaturage turi kubirenganiramo nkatwe na rubanda rugufi tugenda tuhapfira
no kwihangana koko iby'icyifuzo cyanyu abayobozi bakabasha kucyumva intambara irasenya ntiyubaka hari ikindi gitekerezo wifuzaga gutanga watwandikiye wifuza kugira icyo uvuga nyine sinzi niba ari cyo cyonyine cyangwa se niba hari ikindi washaka kongeraho mbere yuko tukureka
hanini ikindi tugenda tuvugaho urebye hari igihe bano bapatriote baje bagwanya M23 mu cyumweru gishize kwemera k'umutekano muri Masisi ahanini wabonetse urebye aha ngo kuwa kabiri washize na Gambia hano kuri radiyo ndi kubabwira ko muri Masisi umutekano uri bugenda uboneka hake hake ariko urebye umutekano usa noneho nawongeye kugenda ubona ko ukomeje kuba bibi tugasaba leta sasa ikadufasha kuko rege M23 hari ingare ziri kujya ziva mu Rwanda zikinjira muri Congo leta nayo tukayivuga kuyo se kurebera ikaba idafata abasirikare ngo barwaye ibyo iri gitekerezo iki iri niyo yakoreye
abo basirikare se
yo yadufasha
isake abo basirikare se bagera aho ngaho muri Masisi
abo basirikare urebye ku sabato niho batangiye kugera muri Gicanga baza baje kubiza mu Gicanga na Bwiza abo basirikare baraje abenshi bababonaho n'abazare ni bavamo kuko bari babonye leta isereranye
mubwirwa n'icyo ko ari abasirikare b'u Rwanda se
ingira ingira uri nyagira mikozi yerere muri territoire ya Nyabungo babareba ndetse tukagira n'abantu bari aho muri territoire ya Nyabungo bari tugira ko bigira tukamenya ko baje tukamenya ko banaturutse mu Rwanda
twizere ko atari aba ari ababa babyiboneye kuko atari ababa bashaka gushyushya abantu imitwe
urebye kuguharika leta y'u Rwanda ahubwo ibireka bavuga ibindi birebeka n'isibona ege na murizwo ahanini igenda itangi ihamya ko emuventi mu Rwanda
yereka rero ubwo twizere ko muzagira amahoro vuba kuko uko intambara igenda imara igihe niko inagenda yangiza byinshi kandi twari buzima bw'abantu mwihangane Imana izabibuka kandi ibintu bizagenda neza ndagushimiye cyane
sana ibintu bizagenda neza ariko leta ya Kinshasa nayo itaje ngo ibigiremo morale urabona ko bitagenda neza vuba ndanuko byagenda neza bisige kuba bakwemera Uganda bakabareka bakabaha ibyo bari gushaka kugira ngo umutekano uboneke abaturage ntitukomeze kubabwira
uravuga leta igatanga ibyo abayitera bayisaba se cyangwa
yego
reka twizere ko bazumvikana bazabasha kumvikana kugira ngo ikibazo gikemuke ni byinshi binyura mu
biganiro
urakoze cyane twakire na Marcel yego yego twakire na Marcel Mbarukeye uranyumva
yego kumva neza cyane
ye wirwe urahagana hehe
wirwe merere aho bita Inyanza mu Rwanda
yego mwe uwo aho ngo Inyanza mwebwe mumeze mute ni iki wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri uyu mwanya
anga Inyanza wacu icyo nakifuza ni imihanda yacu imeze nabi urabona iyo ugeze i Kigali ukareba ukuntu hameze ukabona isura y'u Rwanda wenda wagira ngo ahantu hose hameze neza ariko wamanuka ukagera na hariya hariya mu byari iwacu ukabona ukuntu imihanda imeze ni kuko imvura iba yarayishe navuga ni wenda leta yagerageza ikagereka gukora umujyi wa Kigali wonyine kuko ntabwo ari igihugu cyonyine ntabwo ari icyo ntabwo ari igihugu kigarukira
uravuga ubwo nk'imihanda yo mu mujyi cyangwa uravuga iyo mu byaro nyirizina
ndi kuvuga ni urebye ku Kigali yitabwaho nyine ngiye mba mbona n'ingengo y'imari nyinshi ari higana ariko wazanye iwacu mu byaro ukabona ukuntu imihanda yapfuye kandi nayo iba ikeneye gukorwa ibikorwa remezo biba ari bike cyane
icyo nabazaga ni iyo mihanda uvuga ni imihanda ijya mu cyaro nyirizina cyangwa ni imihanda minini yitwa ko ari nyabagendwa igendwamo n'imodoka nyinshi ihuza uduce dutandukanye iyo yose uravuga ko ifite ikibazo
hari nk'umuhanda uva kuri areta ujya aho bita Inyanza umuhanda ugizwe n'ibirometero hafi nka 20 ariko rege kunyuramo imodoka hari ibitaro hari amashuri menshi cyane ariko urebye ukuntu umeze sinzi ukuntu wabyita
ni kaburimbo yavuyemo cyangwa hacukutsemo imyobo
nta kaburimbo bigeze bashyiramo bigeze kuwukora rimwe na rimwe gusa nyine barapfuye cyane se uba ubona ko leta ititayeho bibereye i Kigali nyine bajye batugera natwe batumeze
ni icyifuzo cyiza bashobora kuba ariko babitayeho ari uko wenda hari izindi mpamvu hashobora no kuba n'amikoro hashobora no kuba n'ikibazo wenda cy'amikoro cyangwa yenda mutarakoze ubuvugizi buhagije ngo mwumvikanishe ko ikibazo cyihari
ubuvugizi tuba twabukoze ndetse wakuba ubuvugizi gutuba ubuvugizi nk'imwe muba mubudukure nk'imwe muba mutwibutse nk'uko mukaduha umwanya wenda tukavuga nk'ikibazo dufite ubuvugizi ubundi wabukora gute
twizere ko ijwi ryawe rigeze kure ubwo bumvise ko aho ngaho mu hafite ikibazo bazaba bashakira umuti
mpena tukabaje batoze ko umuntu agi kigara kifuza kuhaguma bitewe n'ibikorwa bibiri bage batugira n'asubira mbere cyo cyose nimiro batwegereje byose ubona nk'imiro yo mu cyarushobora gutomeka imashini zirenga 3 nko mu isantere ugasanga umuntu wifusha cyo kugenda ukicwa ukicira ukicira Ikiza kada umuru wadwavu ino kuchana matara gusa umuru utagu kezi mbesi umuru wa ukumari
Ntago mashora gukora ibikorwa by'inganda cyangwa ikindi kintu mukoresheje uwo muriro ni muke cyane
Uriya ni santere yacu ndakeka ari mashini zigera nko muri 5 zisa Izo mashini ari mashini izo mashini wibese like you babuje abaturage kongera kugura izindi kuko umuriro ni muke cyane Baratumeka n'umwe ni gitati nubundi no kwaka usanga rimwe nari mu muriro nimugoroba wagiye akaza amasiriviza agahumbya aho byafurika byanatwangiriza amasiriviza agahumbya ahumbya ukuntu ukaba ari n'umuriro ko ari mukeya pe
ubwo uko iterambere zizajya rigenda riza twizere ko azagenda amashanyarazi azagenda aboneka bihagije mukabasha no gukora ibindi bikorwa by'iterambere
reka dutegereze turebe babona bizatugeraho na Kigali
oya namwe bizabageraho na Kigali buriya uko yari imeze mbere yagiye izamuka
reka Kigali bayisoma mbamona ari nk'ingingo y'imari bayigendera kurenza ibindi bice twe batatwibagirwa
mujye mwibuka kubwira ababayobora batanga ikibazo bagende bababarize
nabo kandi imyenda babagendemo babibona
ngo yabage nyine mujye mubibutsa kugira ngo bakomeze ikibazo bagisunike murebe ko cyashakirwa igisubizo
no kugerageza
ndagushimiye rero cyane Marcel ugira umunsi mwiza
murakoze n'Amerika turabakunda cyane
yego natwe turabakunda reka none twakire Gashumba Emmanuel wiriwe neza Gashumba Emmanuel bambwiye kuri ku murongo
Gashumba Emmanuel nawe ndamuzi
uramuzi
ndamuzi ni musaza wanjye
ninde turimo kuvugana se ninde turimo kuvugana wowe urinde
nge ndi musisi wa witwa Uwera
Uwera urakomeye se
ndakomeye mugeze ariko se ndavugana ho nande
ubu ngubu urimo kuvugana n'ijwi rya Amerika turi mu kiganiro muri isanga twari twabwiye abantu ko uyu munsi rwose tubaha umwanya bakatuganirira ku makuru y'iwabo aho bakora aho batuye aho bagenda noneho tukagenda twungurana inama n'ibitekerezo Gashumba rero iyi nomero niyo yari yanditse kuri ku rubuga rwacu rwa Facebook aho twari twasabye inomero kugira ngo tuze kuhamagara
nayagewe ndi mushikiwe
uri mushikiwe nuko ni byiza cyane namwe abadamu tuba tubakeneye ahubwo tubabona gake cyane
mumeze mute se bamwe
turaho rwose namwe se amakuru ki wadusangiza se
imana amakuru afata kuby'imana se
ntabwo ndavuga mu bijyanye n'imibereho aho muri niki wadusangiza
Njyewe ndi na i Kampala muri Uganda
urakora ibiki se ubucuruzi
ndacuruza ariko ibintu birakomeye cyane
n'amafaranga ntabwo aboneka
birakomeye cyane amafaranga ntabwo abonekeraho kimwe kandi nubwo wagira ngo ufite uwo kugurisha udufaranga ibyo ducuruza nabyo ni bikeya cyane
ucuruza uduki se niba atari ibanga
ncuruza ibitoki yewe
biraryoha kandi biraryoha
ko nabamenye neza ni ukuri inyomero mutereyeho ntabwo ari iya Uganda nemunefunide
oya iyi niyo ni iya Uganda
ikigande murakizi
oya ntabwo tukizi ariko iyi niyo muri Uganda none se uzi ko keretse ni iyo duterefoniyeho ni iya hari handitseho Gashumba Emmanuel
Ega shunda Emmanuel nawe
ndamusaza wa.
Musaza wange abene ha muri Uganda.
Eh. Eh. Nta none ho yino i telefone ni wa urifite.
Yewe iyo telefone yashizeho ni yangi.
Ni yawe. Yego ubwo rero ubwo ntabwo tumubonye nayo ngo tumuhe ijambo ariko rero biranshimishije kubona tubashije no kubona umudamu kwa kenshi na abagabo gusa babaje muri iki kiganiro ubu abantu bose bakurikiye radio ya Amerika barakumva ushatse wanabasuhuza wasuhuza inshuti zawe
Amerika baranyumva
barakumva ubu ngo ushatse wasuhuza inshuti zawe mbere yuko ugenda
ariko se gere kambaze bagenda nuko muhamagariye muri Amerika kandi tubabwiye ibibazo dusanga ubwo kudutabara ni uko
kubatabara ni ukubamenye kumenyekanisha ikibazo mufite ubwo abasho abifuza kubahahira bakaba babegera bakabahahira n'ibindi cyangwa se namwe mukurikiye mwumva n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika niba hari inama babagira nazo bakaba bazibaha sinzi ni uje dukurikira so bundi
kuri Facebook
hose kuri Facebook kuri YouTube ku hose aho tutaje
nanya mugiye ndikibazo cyanjye mfite isimu yanjye nini yaramenetse
isimu yawe yaramenetse
yarangiritse yarangiritse isimu nini ubu ngubu mfite agatoyi ubuse
ubwo rero baze baguhahire ubashe kubona amafaranga yo kugura iyindi
bamahire
bahaha ibyo bitoki byawe kugira ngo ubashe kubona amafaranga atuma ugura indi yewe ndumva rero umuntu yakure kugakomeza ukajya gukora ibikorwa byawe by'ubucuruzi hanyuma ubwo iyo Manuel haba tuba tumuganirije nawe
nanya nenda bakubwira nimero ya Manuel ndavugaye nawe
yihorere bwo ngubwo niba yaduhaye iyi ngiyi ubwo niyo yashakaga gukoresha cyangwa yagira ngo tukwisuhurize
nanya yenda gakomuna ba
maze rero urakoze cyane urakoze cyane tuzongera ubutaha itwega turi Washington muri Amerika
muri ere
turi Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Everton alo
turi Washington ku ijwi rya Amerika
Hello.
Hello.
Ntago
nabashije kumenya ari nde turimo kuvugana bambwiye ko hari umuntu uri ku murongo.
Ni Valente
uri ku murongo. Minani. Urakoze cyane. Yego ndabona uri mu Rwanda.
Ahindi mu Burundi n'ubukoresha simu ngaho nyine.
Oh uri mu Burundi? Nahagana hehe uri?
Kumpega.
Kunye?
Ndi mu komini ya Mpega ntara ya Kirundo.
Yego mu Kirundo mwiriwe mute?
Misaba n'ukuri. Misaba turashima. Bora ibitiraga neza ko tumuhereye nta bintu byinshi biriho na mekara. Kirimo turatera ibiharage imyumbati n'imbuto nyine bijya gukoresha aho mu buzima busanzwe ndanze kubashinzwe kubona ntiyaduhaye kano kanya kugira ngo tuganire namwe
yewe mwakoze cyane namwe kwitabira ubutumire kuko twabemereye ko tuzatubaha umwanya mukatubwira uko wanyu byifashe amakuru yanyu mukaganira n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika niyo mpamvu twari tubahamagaye
natwe turabishima
yego
ikibazo dushyize fashije mu kaje tudufikiriza hejuru cy'abayishimiye ahantu nyerereye ntabwo ya telefoni tugira iyo ngaho iwacu sinzi ko mwaje duhamagarira ababijeje kugira ngo tubatabe ubufasha ngaho
abajejwe iki
iyo ya telefoni ni ukuvuga nkuba aho mperereye rero uwo muhanda tuba ku kintu nk'ibiremetero nka nk'icumi ngereranije urenda kugira telefone umuntu urinda gufata urugendo rw'ikiremetero urengera hejuru ahantu hafatarishe urumva n'ingorane
ubwo ni ukuvuga ko ikibazo mufite ni ntimubasha gutelefona ni ikibazo cy'iminara ya telefoni mugomba kujya ahantu kure cyane kugira ngo mubone uko mutelefona
ni ikibazo cy'iminara ntayo nko mu ijoro urumva ari nk'ikibazo gize nta muntu wa telefona urinda nyine gufata urugendo kugira utorereje ya telefone uhamagaje
nayo
nk'iyo aho ushaka nk'iyo ushaka kujya kuri interineti aho urumva rero za interineti zo ntaho ziba aho urinda gufata nk'ikirometero
ugomba kujya mu gisagara ugomba kujya mu gisagara mwihangane ubwo bizagenda biza isa na telefoni ntizabagaho zigenda ziza buhoro buhoro bigenda biza buhoro buhoro iterambere rizaza sawa rero Valanta niba aha nta kindi wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika ubwo nagushimira cyane uyu mwanya kuba utuganirije urakoze cyane yereka twibutse abatwumva ko hari radiyo ijwi ry'Amerika yavugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho uyu munsi twabahaye wa mwanya wanyu wo kuganira no kungurana inama n'ibitekerezo irambona ni Jean Paul cyangwa Jean Pierre turi kumwe irambona uranyumva ariko se ko hari ko birimo gucika hari n'urusaku ahantu uherereye uri mu isoko se
ndahantu kudasuka ukuntu
barimo kukuvugiramo kandi hari n'urusaku wakwigira hirya gatoya kugira ngo tuze kuvugana mu kanya ugume ku murongo ariko hanyuma wigire hirya gatoya hanyuma nze mvugane na sibyo oya birimo gucika sa n'uwigira hirya gatoya hanyuma tuvugane mu kanya reka mbe nakiriye Hakorimana Theogene uranyumva Theogene Hakorimana Theogene uranyumva Hakorimana ko utarimo kutwumva reka ndebe ko irambona yaba yageze aho ahantu tubasha kumvikana neza irambona
ndio wafunguse bati yizi
irambona uranyumva irambona
cyahara
reka twumve niba Hakorimana noneho arimo kutwumva
Vraiment, elle roule à mes yeux, mais y'a des lots. C'est plus fort que moi. kuwa na makilama mama pamle pale ya Pascaline Bongo Simba
Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwe hanganira ibyuma ntibisezerana amatelefoni yanyu ntabwo arimo gucamo neza ariko ku murongo wa telefoni bambwiye ko dufite Marcel nibyo zina bampaye byonyine ni Marcel nde
twagira Yesu uraho neza
wiriwe neza nitwagira Yesu usanzwe
Eh nitwagire.
Barambwiye bati hari Marseille.
Nuko. No. Ya nabwo barabisobanukirwa neza ntako batagiye.
Oya no kuri vuga ntago yarivo ntago yabivamo. Ye nuko wiriwe neza umeze neza.
Umbo natwe tumeze neza. Erere Kigali mu Rwanda n'ibisanzwe umugani wawe ati ni Marseille nitwagire yo gusanzwe n'erere Kigali n'ibisanzwe.
Ego.
Mbo icyo nashaka kuvuga rero mbo turabanza no gushimira ubuyobozi bw'ishami ry'Ikinyarwanda kuri radiyo y'Ijwi ry'Amerika kubera ko buba bwagize akanya nk'aka ngaka ngo abantu basangira basubiye hirya no hino bya bituma tumenya uko hirya no hino mu gihugu hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba uko bihagaze bitewe n'uko abantu bahamagara baherereye mu bihugu bitandukanye kuri radiyo yumvikana hose muri aka karere. Kwenye rero mu minsi yashize twadufite ikibazo cya transport mu mujyi wa Kigali, ariko uyu munsi leta yaje kongera n'izindi modoka uruhushya bikorera abafite imodoka ntoya zitwara abantu barindwi. Izi modoka zizwi nka Toyota Picnic bazirekurira uburenganzira bwo gutwara abantu haba imbere mu mujyi wa Kigali cyangwa hanze y'umujyi wa Kigali, bikora wenda nko mu ntara zihuza mu ntara na Kigali, wenda nko kuba wava hano ukajya i Rubavu, kuba wava hano ukajya i Nyagatare, ukajya za Rusizi ukoresheje ivatiri. Bimaze gushoboka n'abafite imodoka nini babakora, kandi noneho ntihabeho ibyerekezo runaka. Ubu ngubu nta muntu ukimara iminota irenze icumi ku murongo, haba mu gitondo abantu bajya ku kazi cyangwa se nimugoroba abantu bataha. Icyo ni ikintu cya mbere dushima leta yarakoze rwose.
Ubu abanyeshuri ntago bakigira ibibazo. Abanyeshuri ndavuze nta abanyeshuri ntago bakigira ibibazo, bajyaga bategereza cyane cyangwa abantu bakarara ahantu muri gare cyangwa aho ahandi bategereje imodoka. Ikibazo cyarakemutse.
Cyarakemutse uretse ko iyo abanyeshuri bari kuva ku ishuri cyangwa bari kujyayo hano leta hari ukuntu ibigenza, wenda bakavuga bati abanyeshuri bazataha kuwa gatanu, none kuwa mbere harataha abo mu ntara iyi n'iyi, kuwa kabiri abo mu ntara iyi n'iyi, ku buryo abanyeshuri bataha ariko n'ubundi buzima budahagaze ngo abanyeshuri babaye benshi muri gare. Kandi noneho nta munyeshuri wemerewe kujya gufatira imodoka muri gare mpuzamahanga ya Nyabugogo, bagashyiraho gare yihariye bakabohereza imodoka i Nyamirambo kuri stade Pere, stade ya Kigali cyangwa se bakajya kuri stade ya Iyerika, ku buryo usanga abanyeshuri bapfuye umutekano kandi ku buryo bugufatika bugaragara. Noneho bigatuma no muri gare ya Nyabugogo wenda bazi Kigali naho ubuzima bukomeza. Ubwo niba hari imodoka wenda kampani runaka yagiye gutwara abanyeshuri uyu munsi, wenda bakaba batwara mu majyaruguru bajye bagatwara mu majyepfo, ku buryo bagira igihe cyo gutaha babitware abanyuma, noneho no gusubira ku ishuri bikabuka nguko, ku buryo usanga nta kibazo gikeneye mu gutwara abantu n'ibintu rwose biri ku murongo.
Uko ni byiza, izo ni impinduka
nziza. Hanyuma nanone mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu twumvise amakuru ko hari umusozi uri muri Akitiya ugatitira ugacika hakava muri izi bimeze nk'ibikoma biri gusukuma n'amabuye byahazwi nko mu murenge wa Shya, ku buryo abantu bafite impungenge by'uko n'ibitaro bya Shya bishobora kwimuka. Hari abaturage bamaze kuhimuka ngo n'abasigaye bari gutabaza ko bakwimuka. Sinzi niba kiriya gice muroherezayo umunyamakuru akajya kuturebera agakora inkuru icukumbuye bya nyabyo, kuko babivuze kuri Radio National, Radio Rwanda.
Uvuze ngo ni hehe neza neza
ari ibintu bishobora kuzavamo ikirunga, niba ari ubutaka bworoshye buri gucika ntawamenya kuko urumva ni ibintu biteye impungenge. Noneho na ba bandi baba ari inzobe mu buzima bw'isi, mu bibera mu nda y'isi, nabo iyo bagiye bagapima urwo rusukume rw'ibyo bintu babasha kumenya ibyaribyo, noneho bigatuma umuntu abasha kumenya ikijya mbere ukamenya ibyaribyo muri rusange.
None bimaze igihe kingana iki? Ntabwo ari umutingito w'isi, ni ahantu hasukuma gusa.
Ni ahantu hasukuma, biranacika. Ba mbere barimuwe, hamaze kwimurwa ingo eshanu. Urabona uvuye muri Vunga ku buryo bigaragara ko umuhanda uhuza Vunga na Musanze ushobora kuzacikamo kabiri, none ubuhahirane bukaba burarangiye kuko niri nungo bisukuma cyane bizari nkuru sukume bigikoma cyawe ariko bisubiye mu nda y'uko umusozi ngo nta wamenya ngo biterwa n'iki ubwo n'abaturage bari bari kuvusa leta ko bakwimuka ariko nta wamenya babivuzeho mu gitondo ari kumenya makuru ya yasubiye arasarako inkuru tukumbu ibwo natwe turacyitegereje kugira ngo tuje kumenya ibyo aribyo twumve cy'abayobozi babivugaho cyangwa se niba hari muhinga mu bijyanye n'ibera mu nda y'isi waba wagezeyo twumvika atangaza kubera nyine usanga hari bintu byari bibazo baba bafite byihariye
yego icyo ni iki urakoze kudusangiza kuri ayo makuru ubwo abayafite nabo bagende niba hari n'abatwumva muri aka kanya bahatuye nabo batubwira hanyuma ubwo nk'uko bivuga abanyamakuru bakomeza bakurikirane muzakomeza mumenya inkuru z'impamo
yego rwose byaba byiza cyane kurushaho
rwose ndagushimiye cyane Marcel twagira Yezu ugira ibihe
byakoze namwe bintu
ye ku murongo wa telefone dufite na bambwiye ko yitwa Benevi gurambira niba izina ryawe narivuze nabi ni Benevi mwiriwe neza yego mbwira izina ryawe neza bambwiye ngo Benevi
aya nitwa byenze nitwa byenze ndi Karongi ikirinda mu murenge wa Murambi
urakoze cyane byenze nibambwe ngo Benevi
urumva ko nubonde bijya kwisanisha ariko utabatagize mu byukuri
rwose yagerageze rwose no kumba bari ntabwo nashaka kuvuga na
ikirinda mu murenge wa Murambi akagari ko nakankoto ariko amakuru ariko reka mbanze mbashimire umwanya mwaduhaye muri kino kiganiro natwe kugira ngo dutange ibitekerezo tumenye uko hirya no hino haba hiriwe amakuru rero ahari hano mu karere ka Karongi nuko meya wacu wa karere ka Karongi ba inama njyanama yamweguje biturutse ko yagendaga biguru ntege mu iterambere ry'umuturage ubu rero bakaba basizeho meya w'agateganyo ariko ni ibintu byo kwishimira kuko buriya iyo ubangamira umuturage mu iterambere usanga n'ubundi wa muturage nta kintu agira ubwo rero ni ikintu cyo kwishimira rwose i Karongi ariko hari n'umuhanda wa uturuka mu Muhanga Kirinda Birambo ugakomeza za Rugabano na rwose turasaba ubuvugizi rwose badukorera uriya muhanda kuko iyo ugiye usanga harimo ibinogo amatene yaracitsemo rwose abantu rwose badukorera ubuvugizi rwose uriya muhanda ukorwe kuko uteye ikibazo gikabije cyane
nasubiramo ngo ni umuhanda w'uhe Karongi hehe
umuhanda uturuka Muhanga Kirinda Birambo ugakomeza Rugabano uwo muhanda rwose ni umuhanda mubi cyane ni umuhanda ugendeka nabi yewe n'imodoka za hariya iyo umugenzi hari Nyabugogo kugira ngo uzabone imodoka ijyayo ni ikibazo giteye ubwoba usanga barahasize wenda nko kuva i Kigali ujya za Kirinda na Birambo wenda ari 2500 ariko nta modoka ijyayo kuko imodoka ihakorera usanga yangirika ubwo rero kugira ngo bahakorere ugasanga ari ikibazo uhakorera akaba ari ukwiyemeza kandi nabwo ubwo ibyo 2500 bahagendera ntabwo ari byo mutanga nk'ejo bundi twagendeye 2750
yo mwumvikanye barayongereye
kuko baratubwiye turi muhanda na modoka igendamo iri muhanda iyo n'imodoka ubundi ibasha kugenda gusa iyo mwumvikanye mukaba muri nk'abantu nka 20 cyangwa 15 mukumvikana ikabajyana
usanga se ubwo baba bagira ngo si ukugira ngo babungukemo nuko nabo baba bagira ngo babone n'imodoka yabo niramuka yangiritse abone uko bayikoresha cyangwa se n'umwanya bafata kugira ngo bagende bumva ari baba bashyize mu gaciro
urebye ukuntu uwo muhanda umeze ukareba ubundi nyine uhuje aho wagendera 2500 ariko uwo barawanze noneho ukareba kugira ngo akazi kawe gafe ibyemo bife ukemera ukayatanga ukajya mu kazi ibindi nyine ukazazimenya ejo kuko nubundi amafaranga ni yakemura ibi nariko wareba ugasanga ariko imbogamizi yo kubangamirwa nyine yo kujya ku kazi cyangwa n'izindi mbese cyangwa no guhahirana guhahirana usanga byo rwose byo barabyibagiwe pe
twizere ko bazabibuka. Hari n'undi muvandimwe nawe wigeze kubivuga ikibazo cy'umuhanda w'Inyanza, nawe yavuga ati natwe batwibuke. Twizere ko namwe bazabibuka iyo mihanda ikagenda neza mukabasha gukora kurushaho nk'uko mubyifuza.
Murakoze cyane, ni icyo gitekerezo nagira ngo mbasangize. Murakoze n'ibyemvene bikirinda.
Urakoze cyane byemvene kuri icyo gitekerezo cyawe. Reka noneho twakire na Innocent Nduwimana. Innocent, uranyumva? Innocent?
Alo?
Wiriwe ni Innocent?
Yewe.
Ni Silas turimo kuvugana. Innocent ashobora kuba adahari. Ni Silas. Silas Nduwayo.
Yego.
Wiriwe neza, urahagana he?
Hari nagiye gitekerezo mbona ko hari ibyo ntanga.
Uri hehe? Banza umbwire aho uherereye.
Mperereye i Burundi.
I Burundi? Burundi ni bunini. Nahagana hehe?
I Burundi mu ntara ya Kirundo, ariko mu bwa Bwenzo hajya kuba muri Bugesera, muri Butanyerera.
Nuko
nanjye mbona kweri sekirite iri ngahangaha iwacu irakwiye cyane. Nubwo nyine ibikwiragira nyine ku mbuga nkoranyambaga bidasiba gutoteza ukuri n'ibucaso. Yego, byo mbona bisaba kweri. Nanjye igitekerezo mbona nuko nyine dukomera kugira ngo nyine natwe tubone ko tuguma tubana na iterambere. Yego, icyo gitekerezo mbona nogira. Hanyuma nyine ukamanya niyo mudu tera namwe mukuduha tuvuge ijambo, tuvuge ibyaho tubaye tubona.
Yego, urakoze. Nawe Silas, ubona umutekano hose uhari cyangwa na uravuga aho uherereye mu gice urimo?
Kweri mu Kirundo ndo na muri kumwe na Gitobe.
Yego,
ati ino mu Kirundo ndetse no muri kumwe na Gitobe dutuyemo. Bemera cyane ko kweri nabandeshe na bibazo by'umutekano muke bihari.
Nuko ni byiza iyo umuntu afite umutekano abasha no kugera kuri byinshi.
Yego,
urakoze cyane Silas.
Yego, turabashimiye muze wawe mutugezaho urubuga rwanyu.
Yego,
yego, murakoze.
Urakoze nawe. Twakire na Frederic Sarpongo, uranyumva?
Eugene, muraho neza?
Muraho.
Ngo Washington DC, twizere ko ari amahoro.
Turi amahoro rwose, turashima Imana. Urahagana hehe?
Bo, nkuko bivuze ni Frederic Sarpongo, iburaga mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Wakomeje kuganiriza abantu babaza ku mutekano, ariko njye hari umutekano nshaka kugarukaho.
Si umutekano gusa ariko, si umutekano gusa, ninashatse ko tuvuga muduha amakuru y'aho ngaho iwanyu aho muherereye hose.
Oya, nanjye ndavuga uw'abantu bagarutseho cyane.
Nuko umutekano uhangayikishije, uburyo uhangayikisha abantu benshi.
Nanjye ndavuga nti ngiye kuvuga ku mutekano wo mu Gifu rero.
Mu Gifu rero?
Mu Gifu? Mu nda rwose.
Ntigeze ngo ni ahantu.
Wapi? Ni mu nda, ku gice cy'umubiri cy'umuntu nyine.
Nuko byifashe gute?
Ubwo ndakubwira ikintu kijyanye n'inzara. Mu by'ukuri mu Rwanda twari tugiye tugira ibihe by'imvura bisanzwe, ariko turi gutungurwa n'ibihe turi kubona bitazatworohera. Aho nkatwe tuba cyane mu bice by'icyaro, abantu benshi batunzwe n'ubuhinzi, usanga imyaka ubu yarumye rwose, yarumiwe, nta wuteganya kuzashyira akaboko ku munwa. Reka da, ibintu biragoye, izuba ryaravuye ryakaranze imyaka.
Kandi mu majyaruguru nimwe mwajyaga mweza cyane.
None ibaze nawe, kuba wari uzi ko tweza uri muri Amerika, n'igihe nakumviye ku ijwi rya Amerika n'imyaka ubaze utaba mu Rwanda, none utekereze ko twe turi gutaka inzara?
Ndabikunda kurikira.
Urumva rero je, ni wenda nihuse nubwo mbona iminota iri kutujyana. Ni ikibazo gikomeye mu Rwanda, ndabona ibimenyetso sinusiga by'uko kizagira ikintu cy'amapfa imisozi yarakakaye urahagarara ukareba nkanje wenda akazi nkora mu buzima busanzwe kampuza n'abantu benshi aho ngiye nkora akazi kajyanye no kwishyuza abantu amafaranga ya company icuruza ingufu z'imirasire bita B-Box uragera ku muturage akakubwira ati ntabwo inzara yatumaze rwose ibintu byakaze kandi nawe akakubwira ibintu ureba wareba munsi ugasanga ntaho ni ukuri dufite ikibazo cy'ikirere cyahindutse sinzi icyo twe nk'abantu twakora kuko ibi bintu birasatira inzara imana itabaye rwose twabona imvura kandi ndatekereza ko ari ahantu henshi mu majyaruguru y'u Rwanda nta mvura dufite
ashobora kuba ari hose hose imihindagurikire y'ibihe nk'uko bivuga igenda ibitera
maybe ntabwo navuga ko ari hose kuko nko mu Mutara hari umuntu waho twavuganye ni Nyagatare ambwira ko nibuzeho bari kuyibona ariko twibigiye kuba ibyumweru bikurikiranye nta n'ikijoro kandi imyaka nibwo ibishyimbo byari birimo bifata ibiti ibishyimbo birebire by'uruyumba ngira ngo urabizi wenda urumva nta mvura cyabonye ni cyakwigwa giterera ntiwabona uko ushyiramo iyo nyongera umusaruro y'imvaruganda ugasanga rero ibintu ntabwo byoroshye ni ukuri ibintu izuba ryarabivanze tu
twizere ko hari abazajya babasha yenda guhinga mu gishanga cyangwa n'ahandi hantu bashobora kuhira byibura bakajya cyangwa aho imvura izagirwa bakabasha guhahira abandi
bo n'ibishanga turabifite turabihinga ariko iyo igihe cyagenze gutya n'amazi nabwo aba makeya kubera biba bikenewe n'abantu benshi ubundi amazi yunganirwa n'imvura imvura yabonetse ayo mu gishanga nayo ubwo yongera iyo yakoresheje muri benshi ntago aboneka nk'uko buri wese abishaka ugasanga nabwo imyaka ntago ireze neza ko amazi aba yabaye ikibazo
nibyo kandi ni n'igihombo umuntu yamaze gushyira imyaka ye mu butaka hanyuma ugasanga ihise yuma
aba ari ibibazo kandi abenshi imbuto bayigira bayihashye gusa ubwo tureka dutegereze wenda imana yo mu ijuru irabyumva kandi irumva gutaka kwacu nimba ndetse ndi mu Rwanda bikagera muri Amerika no ku isi yose imana nayo ntabwo yabura kubyumva ikaduha imvura
nayo duteze amatwi rwose
ubwo rero mubane n'imana abakozi b'ijwi rya Amerika mwese n'abakozi bayo tubasuhuje cyane mu Rwanda Iburega
yego yego namwe dusuhuriza b'Iburega nawe urakoze cyane
urakumva cyane
twakire noneho Cyrille uriwe neza hello n'amahoro n'amahoro nuko turakwakiriye nawe rero ubwo duhe igitekerezo cyawe turimo kugenda tugana ku musozo
amakuru angaho muri Amerika
turaho tumeze neza nzi ko namwe ari uko
natwe mu Rwanda mu Rwanda mu karere ka Kayonza tumeze neza
ariko rero telefoni yawe irimo iragenda isa nkaho idigadiga sinzi ntabwo nzi ikibazo kirimo sinzi ikibazo kirimo ariko ushobora kuvuga igitekerezo cyawe ko dusigaranye akanya gato cyane nyarutsa turakumva
igitekerezo cyanjye ari ukubashimira uburyo ari mu mafuka umwanya
yego ni radiyo Ijwi rya Amerika mutubabarire ntabwo tubashije kumva igitekerezo cya Cyrille kubera ikirere nk'uko yabitubwiraga ariko tubashimira mwese kuba mwitabira iki kiganiro nk'uko musanzwe kandi mwitabira n'ibindi biganiro byose reka tubifurize kugubwa neza kandi tunifuza ko ibibazo mwagiyemo tugezaho ndetse ibyo mwasangiye n'abakozi b'Ijwi rya Amerika aho mufite imbogamizi cyangwa se ingorane ko byose byazabonerwa umuti nkaba rero nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma nisegura kubo twari turi kumwe batwandikiye ariko tutabashije kuvugana nabo kubera imirongo ya telefone ya ku buhanga bw'ibyuma rero hari Jumbe hafatanije na Nadia Taha naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubaseze tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose